రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉతతా కబే అంగజమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జర్కబే హంగసా సదిత్ మేత్ర బాంటి టిక్డమిలం టిక్డమిషని సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరుమో అమ్మజల్ కబా రేడియో మర్సా ఇంటర్నేటివ్ సాటలైట్ నైల్ సాతిన కసుమస్ ఫేస్బుక్ ఇరాన్ కన్నెన్ సగంతా కెన్య హర్డుఫా జర్తన్ అగ్గే ఫతోన్ని కెన్య బక్క జర్తన్ మరత్న గాన్ కెన్య సనాగౌ అత్తమోల్తన్ జమాత్ వతబజ్జాఫుర్ బరకుమ లమాబ్డిక్ డమితో కేసుమేసితో కేసనర్రా అంతు జుబే హోరాతి మోతుమాన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఓకర తిగ్రాయ్ కేసాతిన్ రక్కోలే ఊమమని వోల్కబతే నమో తరక్కోసన కేస హర్క కబు జరమన రత్తి ఏన్య ముర్తి వీసా ఉగ్గురు బాసేజ్రా మకాన్ సానే కన్నేన్ అడ్డబాసమిర్ర దర్బే జరేన్య ఉమ్మతబల్లా హగమ్మీడు యోగాన్ హుబూడండా కనరత్ హయ్యోత దుబ్బిస్నేజ్రా వాయి బుకాతోత తిగ్రాయ్ కేసాఫ్ హాల సనాన్ వోల్కబతే రత్తి గబాసుఫ్ కడెంగడ్డగర సనత్ ఇమల్తి ఉడు గబాస్తు రాడియో సగలే అమెరికా హెజర్ మార్డోక్ హర్రక మగాలా మకలే కేసజుర్ hospitala aider dawochu she ipsite jirti lamanu odur abode yesina katorbanit kuyato kuyato qopin labata harramo kuyakunun so umatana anno yokan environment day retful lefachun oges imisa ilalat dubisejira garaboda yat hangatumura saganta kenyat nolin turajna agefato ta kenya producer in tamsas harra dasaleñ mekonnin tamsas alternative media hawasuma kaqinde situmo text gameti oduf garaba faqadutan sindabarsa
akka multan amma odu harratu diyata dimmati grai ke sajiru iralchise awasna dunya wan ifatti mulatanu heddu ubachu hundande nijechudan wajirimu micha ministera etiopia belzera itigafa damtun dimma presi wajiramu micha ministera billenesiyum garento kotoko akkatan isan dugamulata jiru biradarban buahin qabu jedaniru ibsa kanarratti wailul tota ertra Tigray ke sabasu kangafataman billenesiyum akkawali galte tasifametti taajira jedaniru gabasa iskender freew tujubetu dies
wajirimu micha ministera abi ahmed kale sebsekenen hala tigray ke sagamalalen tayjedame kan hafe rakadarbamef gabasani waldan ittinjed kan ittin ibseture ibsasana kankenen tigafatamtu kutaw presi wajirimu micha ministera billenesiyum qaptile hawasi addunya dagate jedantu qaniru dugawon jiran tayjed american irradar bamanif beka ramfataman qamuti agenda kabro qabanin jechudan saniru etiopian dule ba insa garin ta intu ratgege samajrajadan itgafatamtun prasikun hala nagenye tigray kesa gargar sinamoma daqqabufi hala yero kabro ilaljise ipsakennaniru hala tigray kan yero ammalaljise motuma etiopiaf micho tasadarka dunya giddut addadumma imme ume kesa tokululton ertra gamasittargamu saniti మోతుమ్మున్న డాడ్డాఫ్ వాల్తాలేన్ సదర్కా దునియా రెడెడ్డేబ్యూడాన్ ఇప్సబాసనిన్ లొల్తోన్నుకున్ ఇథియోపియా కేస అక్కబాంగా ఫతాతురన్ ప్రెసిడెంటిన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ జో బైడెన్ ఏని ఇప్సకెన్ననినిస్ యాడు మకన చెంసని రెడెబి అనిరు లొల్తోన్ను ఎర్త్రాకున్ బౌలాల్చిసే కగాఫతమం బిల్లనసియుం అక్కస్జర్
with regards to the withdrawal of Eritrean forces a request
గాఫిన్ లొల్తోన్నుకున్ బౌ అంగవా ఇమ్మి ఇలాల్లతున్ లఫకా మేరా అక్క గబాసాలే మినిస్టరేటిసాత్ అచ్చి బౌల్లొల్తో తసనాజల్ కబమేరా అదేంసిసాస్ అక్కవలి గల్తే కామ ఇమ్ ఇలాల్లతుత్ నియోజ్యతమాజడన్ లొల్తోన్ ఎర్ట్రా ఇథియోపియా కేసా బౌజల్ కబుసాని లాల్చిసే వాజ్రము మిచ్చ మినిస్టరాత్ తిగవతంతుం ప్రసి బిల్లనేసియుం ఇప్సకెన్నన్ కనరత్ కామ సదఫారా రగా అగామే హంగామ్మత్ రేడియో సగలే అమెరికా హినర్గతింజరా
వల్దమ్మన్ గుడ్డోతనానో అమారాతీ ఫి వల్దవం బిరో Qoqqobbii mootummaa United States angaawota mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa irratti labse mormuudhaan ibsa kennaniiru. Waldeewwan kun kaleessa ibsa magaala Baahir Daar keessatti kennaniin mootummaa United States murtee isaa akka irra deebi'ee ilaaluu gaafataniiru. Labsii uggurii viizaa kana kan baase mootummaa United States badiinsa namoomaa Tigraay keessatti raawwatame keessaa gareen harka qaban akka itti gaafatamanuu fi akka mirga namoomaa kabaju akkasumas akka gargaarsi namoomaa namootan rakkina keessa jiranuu fi raabsuuf danda'amutti haalli mijaawaan akka uumamu mootummaa Itoophiyaa gaafateera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteets talaallii COVID-19 doozii miiliyoonii 25 karaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniin deeggaramu isa COVAX jedhamee beekamuun arjoomteetti. Akka ibsi White House irraa ba'ee jedhutti gargarsi kun kanolu biyotan gali tikafi wala kesa kabanifi. Gargarsi kun United States biyotan biratifi amma umaji awa tabajiti ken udafi karor fatte dozi miliona saddetama kesayu. United States talali dozi milioni jammo biyotan olla firottani fi biyottani sadarka olanati bala coronative satila majiranu fi kenniti. Bulchinsi Joe Biden akka gargarsa talalicha daddafe taasisu dhiibbaan itti godhama jira. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophii keenya afanii wajjiniin turtii gaarii.
Ka dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee buqqaatota Tigraay keessaaf haala sanaan wal qabate irratti gabaasuuf kadheen gadda gara sanatti malte oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Maardook har'a kan magaalaa Maqalee keessa jiru hospitaala Aayidar daawwachuu ishee ibsitee jirti. Waa'illi keenya afaan Tigraay Miiniyaa Afaworqi bilbilaan gaafiif deebii Heezer waliin geggeessite jaallannee dhiyeessa.
Hospitaala Aayidar keessa namoota sababa wal waraansa Tigraay keessaatiin miidhaman hedduun jiru ka jette. Heezer ijoollee fi warroota isaanii maaltu akka irra ga'e gaafadheeraa jette. Kanneen miidhaman ilaalchisee akka ibsiteetti.
The injuries here are varied and strange and horrid.
Miidhaan ana sitti arge kanaan maan dura baratame miti. Wal waraansa ilaalchisee waggootii darban 10 kan hin gabaasaa ture keessatti miidhaa akkasii hin argine jette. Ijoollee miidhamanii hospitaala keessatti argite ilaalchisee naa ibsitu. Kanneen akka jabaatti miidhaman achuma hospitaala keessa jiraatan waan gaddisiisaatu isaan mudate miidhaa dhaqqabee an arge keessaa jette. Shamarree fuula isheerra rasaasaan dhahamte garuu lubbuun oolte. Amma qaroon ishee jaameera. Doktoroonni akka jedhanitti bayyanachuu malti garuu baatilee hedduuf dhukkubbii hamaatu itti dhageessisaa ture ka jettu oduu gabaastuun VOA itti fuftes. Mucaan durbaa xiqqoo kan umrii waggaa 4 haaduu yookaan albeen waraanamtee madoofteetti. Abbaan ishee akka jedhanitti loltuun Itiyoophiyaa haaduun yeroo ishee waraanu arguu isaanii dubbatu kun waan baratame miti jette. Ijoollee achi jiran keessaa tokko kan dhukaarra jette kaan immoo mucaa dhiiraa mana borootuu jiru boombiin dho'ee obboleessa isaa biraa ajjeese. Inni garuu miila isaa lamaan dhabee lubbuu nafe. Kanneen kana fafakkaatan hedduu jira jette. Ijoolleen kun Tigraay keessaa bakka biraatii fidamanii gaaffii jedhuuf ijoolleen nuti dubbisne hundumtuu iddoo adda addaa Tigraay keessaa dhufan kan Maqalee keessan jiran iddoo kana ga'uuf waan jabaa keessa darban garuu maatiin akka jedhanitti naannoo turanitti wal'aansisuuf yaalanii hin dandeenye wal waraansi waan tureef. Kanaaf hanga Maqalee ga'anitti wal'aansa fayyaa akka hin arganne natti maniiru jetti. Ijoolleen madaa'anii hospitaala Aayidar keessa jiran waa'ee wal waraansa ta'e kan bakka adda addaa dubbatu. Miidhaa dhaqqabe kana maatiin inni tokko loltoota Eertiraati jedha. Inni kaan immoo loltoota Itoophiyaati jedha. An garuu abaluudha jedhee ibsuuf hin danda'u jette Heezer Maardook. Dubartootaaf shamarran hospitaala Aayidar keessa jiraatan 20 jira kan jettu oduu gabaastuun kun haga ammaatti ituu hin dubbisiin hin jiraa jette. Magaalaa Maqalee too'ataa ka jiru eenyu akka ta'e gaafatamte. Mootummaan federaalaa kan too'atu yoo ta'u kunis mootummaa yeroo kan Tigraay Maqalee keessatti hundeessuun gaggeeffama. Humnootiin waraanaa Maqalee keessa hedduu ta'uu baatan iyyuu ni mul'atu. Iddoo waraanni jiru waan hin jiruuf namoota warra kaan caalaa arguun nan mala. Gabaan banaadha. Daandileerra yeroo adeemnu qulqulluu ta'uu isaanii fi nagaa akka ta'e argina. Kanaaf waan haaraan hin jiru jette. Gargaarsi dhala namaa iddoo adda addaa kan magaalaa Maqalee irraa kennama. Fakkeenyaaf fannoo diimaan bishaan dhiyeessa yoo ta'e nyaata immoo jaarmayaa biraa kenna. Jiraattonni naannoo kanneen manaaf qe'ee ofii irraa godaananiif nyaata dhiyeessuun gargaaru. Magaalaa Maqalee keessa qofa buqqaatota 200,000 ta'antu jira. Uummanni Tigraay 5,500,000 keessaa harki 90 gargaarsa tattamaa barbaada ka jettu oduga baastuun VOA Heather Murdock gandeen addatti citan ni jiru isaaniif karaan akka banamu tokkummaan mootummootaa jalqabaa kaasee gaafataa ture. Iddoo akkasii fi bakka walitti bu'iinsi hedduun jiru gaazexeessonni seenuu hin danda'in jirra. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu akka jalqaban mootummaan Itoophiyaa kaleessa beeksiseera. Waan hubattee jira isa jedhuuf kun dhugaa ta'uusaa hin beeku. Akkan itti barus hin jiru. Guyyoota darban muraasa keessatti waa'ee loltoota Eertiraa waanan dhaga'e akkuma jiru. Magaalaa keessatti garuu isaaniin agarree jetteetti. Imala koo kanaan iddoon barbaade deemuu nan danda'a jedhee namana kan jettu Heather Murdock magaalaalee kanneen biroo deemuufis fedhii ka qabdu ta'uu dubbatteetti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasattaa nutti ceena. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi hokkara Tigraay keessaan rakkoolee uumamaniin walqabate namoota rakkoo sana keessa harka qabu jedhaman irratti murtii viizaa ugguruu yookaan qoqqobbii baasee jira. Murtiin qoqqobbii viizaa kun aangawoota mootummaa yookaan warra rakkoo Tigraay keessaan walqabate maqaan isaanii adda baafame irra darbe jireenya uummata bal'aa hagam miidhuu yookaan hubuu danda'a. Jireenya lammiiwwan biyyaa irratti dhiibbaa fidu qaba yaada jedhu irratti hayyoota dinagdee lama waliin marii taasisnee jirra. Dr. Tafarii Margoo Kaanaadaa Yuunivarsiitii Waaterluutti barsiisaaf qorataa dhimma dinagdeef Dr. Qaasim Abbaanashaa Finfinnee irraa ogeessa dinagdee dubbisee bafaqaaduun akkanatti dhiyeessa.
Dr. Tafarii Margoorraa jalqabna. Waa'een qoqqobbii Ameerikaa amma dubbatamaa jiru kun uummata bal'aa haala ittiin hubu yookaan ittiin miidhu qaba.
Waa'ee qoqqobbii amma Ameerikaan Itoophiyaarra keesse kana wanti beekamu yoo jiraate bifa lama qaba. Inni tokko viizaa dhoowwachuu wanta jedhu gama mootummaatiinis keenya gama TPLFis maqaadhaan jiru mootummaa Eritiraas maqaa hin dhahu warra kanarragaa viizaa dhoowwachuu wanta jedhutu keessa jira. Kun egaa miidhuu danda'a. Inni viizaa restriikshin jedhu kun irra guddaa kan inni miidhuu warra biyya bulchuu warra aangoo of harkaa qabu fi deeggartoota isaanii warra dinagdee biyya sanaa sochoosan illee ta'uu danda'a. Namni inni ordinariin illee egaa waa'ee viizaa kana nu jennu fassee wanti jedhame hin jiru miidhuu danda'a jedheeruma namanan argitee haalli amma biyya sana keessatti dhalachaa jiru keessumatti amma seerri akkasii yeroo bahu namumti wanta lola jedhamu kana keessaa illee qooda hin qabne indirektii wanta jedhamuu danda'u natti fakkaatan. Inni kaan egaa inni guddaan inni uummata isa bal'aa dhiyyeessa faa miidhuu danda'u isa karaa dinagdee dhufu kanadha.
Qoqqobbiin karaa dinagdee ammaa fi ifatti hin labsamne. Gargaarsi namoomaa kan akka dhimma fayyaa, barnoota bu'uuraa, dhimma dubartoota, dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii itti fufa. Waa'ee gargaarsa namoomaa kanarratti Dr. Tafariin waan itti dabalan qabu.
Inni waan ijaarame kun egaa namni biyyoo beela'ee harka Tigraay keessatti taa'aa jira jedhamu kana gargaarsa nama beela'e kana nyaachisuudhaaf godhamu hin ilaallatu jechaadha. Yookiin karaa eegumsa fayyaa dhukkubama fakkeenyaaf balaan biyya sana keessatti babal'atee dhukkubi nama fixu tokko yoo dhufee dhukkuba sanarraa nama baraaruudhaaf gargaarsa godhamu fa'a hin ilaallatu jechaadha. Waa'een eegumsa fayyaa kun gosa veegiillee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yoo bal'atee gargaarsa karaa eegumsa fayyaa biyya sanaaf godhamu kanaan dura godhamaa turellee wanta itti fufan fakkaata. Maalii fi akkuma beennu waggoota 20 darban kana keessumatti gargaarsa Ameerikaatiin karaa eegumsa fayyaa biyya sanaa keessatti waan baay'ee hojjetan sana dhabuu wanta barbaadan natti fakkaatu. Jireenyi namaa fooyya'insa agarsiise keessumatti immoo dubartoota baadiyyaa keessaa eegumsa fayyaa irratti bobbaatanii karaa kana gargaarsa gochaa turanii wanta dhaaban natti fakkaatu.
Kan Dr. Tafarii asirratti dhaabna. Dr. Qaasim Abbaanashaa ammoo qoqqobbichi amma kallattiidhaan dinagdee irratti akka dhiibbaa hin uumnee fi waa'ee dhimma kanaan walqabatan biroo nutti himu.
Qoqqobbiin ammaan tana godhamee qoqqobbii impaaktii dinagdee qabaatu ammaan tanatti hin fakkaatu. Jarri waan qoqqobbii itti goona jedhanii laakkanii kaana jirani going forward garu karaa kam inni deemaa ka jedhu hedduu nama yaachisa. Akkaataan isaa seenama qoqqobbii diinagdee godhamurraa seenaa qoqqobbii diinagdeetitti yeroo baay'ee intentii siyaasaa san jijjiiruuf godhuu isaa irra miidhaa inni jira biyyaa keessatti fidutuu caala. Keessattuu warra jireenya gad aanaa qabu keessatti dhiibbaan akkanaa kaamiidhu namoota unskilled workforce namoota muuxannoo hojii gad aanaa qaban dubartoota, ijoollee gara biraatitti minorities in our case marginal society ka jennu community ka jennu sanniin irratti dhiibbaa fida. Maali sababni isaa jaroonni kunniin dinagdee guddaa harkaan qabanii waan kuusatanii qaban hin qabanii jireenya isaanii yeroo gabaabaa irratti ka murtaa'e qoqqobbiin dinagdee haala amma achi hin geenne gaafa economic sanction yookaan embargo jedhanii yoo sadarkaa san ta'e seenaa qoqqobbii diinagdee irratti kana qaba. Miidhamtoota fidaa, konfliktii gara garaa fidaa, social unrestii fidaa. Ammaan tanatti ka amma visa restriction fi wanti qoqqobbiin godhame kun Itoophiyaa irratti haganan mudatu dhiibbaa ekonomii hagana qaba ka jedhamu hin qabu. Garuu as keessatti hattummaan korraaf hin dhufu mala. Maaliif Ameerikaan waan akkanaa fudhatte jedhaniitiin warri qabeenya harkaa qabu hanna hirkatanii gatii jireenna unnecessary inflation jireenna qaalessuu keessa dhufu malanii kana hedduu eeggachuun gaarii. Gara biraatitti wanni kun gara economic sectionitti akka hin deemne mootummaan irra hojjechuu qaba.
Mootummaan maal hojjechuu qaba jettume akka gara sanatti hin deemne isa kan visa restriction irra gara ekonomitti akka ol hin deemne maal gochuu qaba jettanii yaada kennitume mootummaa?
Akka amantaa xiyyaatitti strongly ka ta'uu qaba ka jedhu mootummaanii Itoophiyaa ammallee taanaan mootummaa Ameerikaa waliin hojjechuu qaba. Dippiloomaatii jiru kana ammaan tana reorganize godhuu qaba bulchiinsi Dr. Abiyyi miidiyaa gugurdaa irratti gadhisnee talaa callaa katabnee bizdanii osoo hin taane we have to knock the door balbala gaagaraa dhadhabuu qabaamna. At the same time ammoo dhaadannoon taane keessa seenuu barbaachisu dhaadannoo kana xiqqeessuu caphisuun by itself diplomaasii dhaadannoo dhaadatan irraa caphisanii malaanii karaa itti injifatan malaan karaa isa rakkatu irra malaanii ibnoo irraa biizinesa gugurdaa qabu. Big business companies kanneen mara irratti dhiibbaa diplomaasii firummaa diplomaasii uumuu barbaachisaa. Maaliifi impaaktiin economic sanctionii kuni abbaatti murtaa'e callaa irraa miti nama murteessu san illee namoota third party amma fakkeenyaaf Ameerikaan Itoophiyaa irratti akka deemtu kana murteessite Itoophiyaa fi Ameerikaa haa kallatti hin miidhuu malee the European Association Society warra biizinesa Itoophiyaa waliin godhu warra Itoophiyaa nagadu warra Itoophiyaa irra bitu kana mara irratti waan dhiibbaa qabuu fi duuppoo jiru kana babbisaniitiin diplomaasii gaarii hojjechuuni akka haalli kun asirra hin dabarre yoo dandame akka dabeetiin visa restriction kun ribarsi ta'u irra hojjechuuni faayidaa biyyaaf qaba.
Dhaggeeffattoota keenya Dr. Tafarii Margootii fi Dr. Qaasim Abbaa Naashaa wajjin waa'ee qoqqobbii Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa ilaalchisee marii taasifne kanumaan xumurra. Keessummoota keenya maqaa dhaggeeffatoota raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin ni galateeffanna.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffatoota keenya amma immoo jimaata yeroo mara ka darbu qophii lafataatti ceena.
Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophii labataa wajjin ani Tigist Gammeetii gara dubbii ijoo. Guyyaan kunuunsi uumama naannoo akka addunyaatti itti kabajamu afaan Ingiliziitiin World Environmental Day jedhamu hambaranaa waxabajjii shan jechuunis boru kabajamee oola. Haaluma kanaan mootummoota gamtoomanitti sagantaan kunuunsa uumama naannoo UNEP'n qophiiwwan guyyaa lama turan mata duree oggoota 10 dhufaniif haala naannoo deebisanii fooyyessuu jedhuun sagantaawwan karoorfate qaba. Faalama qilleensaa hambisuu addiiwwan hundarratti haala naannotii fi galaanotaa fooyyessuu an jedhu irratti xiyyeeffata. Keessummaan kiyya har'aa ogeessa dhimma kanarratti hojii qorannoo oggoota baay'ee hojjechaa ture rooba bulgaa jedhama. Rooba deebitee keessummaa keenya ta'uu keetii fi ulfaadhu egaa oggaa 4 duras hojiwwan hawaasa karrayyuu keessatti hojjettu istuudiyoo keenya Washington DC dhufte mari annee turre
gaabran tokko ta'ere
harras deebitee keessumaa kiyya ta'uu keetii fi ulfaadhu siin jedha maal hojjechaa ka jirturraa kaanu
annamma barumsa eega fiqee gara waggaa tokko kampaanii bunaa tokko sun hojjetaa ture amma gara Marilaandii kanan jira. Hagayyoo kana PhD jalqabaa jechuudha yuunivarsiitii Taft. Fokasiin PhD kiyya Environmental Policy and Climate Change irratti haaluma agarsiisee eegumsa naannoo kanaa fi haala jijjiirama qilleensaa kana irratti fokas godha jechuudha.
Toleega Environmental Justice yookaan immoo haqa naannoo akkamitti ibsita?
Environmental Justice wanti jedhamu kuni haqa agartee naannoo yookaan immoo waan lafarra jiru yookaan bineensa haa ta'uu biqiloota haa ta'uu isaaniif haqa kennu jechuudha. Agartee faranjiin sustainable development yookaan immoo misooma walitti uumiinsa qabu jettee yeroo gara keenya fidduu yaadni kuni yaada qeenxeedha, yaada qal'aa tokkicha jedha. Fokasii gootee kan gootu environmentiin jira yookaan naannoon jira naannoo sana exploit godhee ilmi namaa itti fayyadamuu danda'a. Itti fayyadama sana keessa utuu naannoo sana miine waan isaa fayyadu keessaa argata naannoo sana kunuunsuu qabaa jira. Garuu ka focus godhu waan tokkitti keessaa fuudhee waan sana bareechee qoratee gati fageessee laalee bu'aaf miidhaa isaa addaan baasee eega bu'aan isaa miidhaa isaa caalee booddee itti seena. Environmental justice yeroo jennu garuu jessii sana keessa haqa sana keessa kan jiru waan namni nyaatu waan namni dhugu qofaa miti. Waan namni nyaanne waan namni dhugne gaara jira laga jira bishaantu jira waan sana keessa kan jiraatu ildiisa xinnoodhaa kaasee qilleensi illee dirqama qilleensi illee jeeqamuu qabu jedha uummati indiijinas yookaan uummati ganama. So yeroo kaatee laaltu waan kana garuma tokkitti qofaan laaltee akkumatti bu'aa argattu qofaan laaltee yoo deemtee wanneen kallattii ati agarreen faayidaasiin oolan balleessuu dandeessa jechuudha.
Addunyaan akka waliigalaatti keessattuu jijjiiramni qilleensaa waggaa muraasa qabna sirreessuudha jedhan warri waan kana qoratan baay'inaan.
Miidhaa kanaan warri miidhaman yeroo hedduu uummata indiijinas ta'aniidha yookaan immoo warra qalleeyyitaniidha. Amma garuu wanti dubbatamaa jiru irra guddaan agartee saatalaayitiidhaan fayyadamtee bokkaa dhufu beejar gootee yookaan bokkaan garamitti akka deemu laaltee. Naannoo bosonni jiru ittiillee addaan baastee hubattee bosona sana akka kunuunsu gochuullee amma saatalaayitii ispeesii wajjin fayyadamanii namni institushinii garaagaraa daataa guddaa baasaa jiru qonnaafis jiruuf jireenyaafis akka oolutti saayinsiileen akkasitti sappoortii godhaa jira.
Hojii kunuunsaa fi haala qilleensaa haala naannoo deebisanii ijaaruu amma mootummootni gamtoomanis dhaabbanni adda addaas biyyoonni adda addaas wajjin hojjechaa jiran kana keessatti. Gaheen uummata ganamaa maal ta'uu mala?
Gabaabumatti uummata indiijinas kun yoo kaatee ilaalte sustainable development wajjin clash wanti wal godhu waan hedduun jiraatu hundu dhibba keessaa 80% biodiversity yookaan immoo gartee haalli qabiinsa biqiloota bineensota haa ta'u jiiniin puuliin bineensota kun martinu uummata indiijinas bira jira. Fedha tifatee bulaa haa ta'u, fedha qotee bulaa haa ta'u, fedha warra qurxummii qabu haa ta'u, fedha warra bineensa horsiisaa haa ta'u isaan bira jira. So yeroo wanta kollaabsi ta'u warri qonna guddaa qotan uummatni biyya bira deemanii isaan bira riitiraatii oolu jechuun wanneen kana. Kanaafi kan environmental justice kun barbaachisaa ta'ee ji'a kana keessa kabajamuufitti deemamu jechuudha. Warri poolisii sheep godhan warri poolisii develop godhan yoo uummata ganamaa kana dhaggeeffatan beneficial ta'u jennaan jedhanii yaadu. Sirakaayyuu inni sira kanaan rageera amma. Maaliif jennaan warri kun warra muuxannoo agartee jireenyaan keessa darbanii argan of harkaa qabu.
Namoonni haala jiru kana haala qilleensaa haala naannoo fooyyessuudha karaan nu baasu saayinsiidha saayinsii ammayyaa dhaggeeffachuu qabnaa jedhanii sanirratti hojjetan jiru karaa biraatiin immoo uummata ganamaa uummata kanaan dura ittiin jiraachaa turerraa beekumsa isaanii san dhagahuun karaa saniin deemu qofatu baasa warri jedhus jira. Yaadi biraan immoo lachuu walitti araarsanii wajjiniin deemsisuu waan jedhu natti fakkaata. Kun egaa ogummaa keetii ati eessa dhaabbattaa kamtu baasa jettee amanta?
Ani kompiliitli agartee eegduu lamaanin ta'uu barbaada. Of course I'm indigenous. Uummanni indigenous ta'e uummatti ganamaa dubbatutti hedduu amanaa hedduu waliigalaa garuu yoo validation jiraanne yoo saayinsii fi agartee indigenous knowledge walitti dhufee waliin. Yookaan belt wal godhee hybrid wal hin goone waluma miidhaa deema. Aan akka kiyyatti gidduu lamaan bridge ta'een kanarraa sanarraas walitti hybrid goone utuu deemne fayyadamnaa irraa fayyadamaa taana environmentii yookaan naannoo keenya fayyadamsa taana jettee jireetti naman.
Qorannoowwan aadaa Oromoo irratti duudhaa Oromoo irratti godhaman anan arge keessatti aada kana keessatti laftiif waaqni bishaan gaarreen horiin simbirroonii fi hubni xixinnoon balali'anu doonafin bakkaa fi kabaja qabanii jedha. Durdur guyyaan dacheen kabajamaa guyyaan looniin kabajamaa aada keessatti guddatteeti. Aada Oromoo aada karrayyuu keessatti keessumattimmoo yeroo amma barumsa kanatti seentee qorannoo kana gootu deebitean yaadattuuwwan dhaggeeffatoota keenyaaf hiruu dandeechoo jiraate.
Akka fakkeenyatti haala qabiinsa lafaa yoo si kaasee uummata Oromoo keessaa kan inni dhalatte guddisiisu isa keessaa immoo uummata karrayyuuti. Nuti immoo warra karrayyuu warra tifatee bulaati. Haaf gammoojjii yookaan gartee samii diriirti keessa jiraanna yeroo gogiinsaatu yeroo roobarra caalaa uummati keenya sun bakka takka ittiin taa'u ni socho'a. Wanti kun itti yaadamee jireenya keenya wajjin deema jedhanii warri dabran waggoota miliyoonaaf godaansa kana waggaatti si'a lama si'a sadii isa tokko godaanu jedhu. Godaansi kun lafa sanaaf gaariidha. Maaliif bakka takka itti yoo teesse lafa sana digireet goota. Horiin dipireesta utuma ilaaltu yoo bakka takkatti oole bakka takkatti bule namaaf illee gaarii miti jechuudha. Si'a lama si'a tokko naannooftee yeroo lafa duraan kaatti yeroo deebitu lafa sun re-emerge ta'ee gartee margis biqilee lafti maal ta'ee wanti marti guddisee si eegaa jechuudha. Isa kana fuutee amma kompiliitii jijjiirree yoo gara qonnaatti fide taate jenereeshinii tokko guddisuu danda'a wanti kun. So muuxannoon uummati ganamaa sun qabu waan. Isaan walitti himanii oraalee walitti dabarsanii kanatti horii keessaa'u lafuma ta'an keessaa'u lafti tun gaalaaf gaarii lafti tun re'eef gaarii lafti tun looniif gaarii lafti tun namaaf gaarii jedhee adda baasu evidensii qabu jechuudha. Saayitsii godhu akkuma warri baratan warri akkaadaamisha san waan barreessan ragaa wajjin kaasanitti maguddooleen saayitsii godhu saayitsii kaa'u barakkasii waan akka ta'e jechuudha. Mukaaf kabajaa qabu lafaaf kabajaa qabu tabba gaaraaf bishaaniif kabajaa qabu. Jireenyi naannoo keessa jiraatu ofii kee duwwaaf jiraatan naannoo sana wajjin jiraatu yoo akkasuma jiraate ati immoo jiraataa horii horsiisanillee otoo sanyii horiin bareedaa jiru horii sanyii bareedaan taanis wal keessa makanii qabaatu maaliif inni bareedan sun jalaa hoo resistansi gochuu dhawwaati inni godeen sun resistansi godhaa jechuudha daawwal dhuga qabaachuu.
Hayyeegaa kuni gara gaafii kiyya dhumaatti achumaan na ceesisa waan walfakkaataa waan haasofteef egaa dur akka jette laalee namni wal jalaa itti barachaa dhufe amma akkaataan ittiin namni jiraatu jijjiirameera. Akkuma durii isa wal harkaa fuudhee dabarsaa jira.
Sadarkaa diijitaalaayizii amma namni bartuu telefoona qabaa telefoonarra laalaa namni tokko dhumaatu qeerroof qarreen tokko waan biyya keenyarra waan biyyoota biraa beeku maaliif teekinooloojiin harka isaanii gubbaa jira ittiin laaluu ittiin. Adeemsifaa godhu kan adda baafatu waan jiru mara. So dhaamsa hin qabu yookaan yaadda hin qabu waan qe'ee isaanii jiru waan abbaan isaanii beeku waan haati isaanii beeku argu isaan irraa dhagahu hedduu barbaachisaadha. Hoo danda'ame waan isaan digitaalaayiz godhanii dookumentii godhu kaa'u waliin sheer godhu hubachuu akka malee barbaachisaadha. Arra bakki jiraan bakki oollee bullu wanti nyaannee nuti dhufu daati rifileks awur riil waan qaban sana qabatanii ittiin bahu.
Yeroo baay'ee ulfaadha fayyaa ta'e. Qophii har'aa odoon xumuriin dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa Tiwiitar jedhamu hojii gaazexeessitoota miidiyaalee naannoo keessatti hojjetanii jajjabeessuudha. Haashtaagii faaloo lookal joornalist fayyadamee beeksisaafi jira. Hojii gaazexeessitootaa hawaasa bal'aa wajjiniin karaa dirree Tiwiitarii wal agarsiisuudhaan fayyadamtoonni miidichaa hojiiwwan gaazexeessitoonni addunyaarra biyya adda addaa hojjetan uummata bira gahee uummanni marii isaan godhanitti akka hirmaatu gochuudhaaf jedhee hashtaag faaloo lookal joornalist Tiwiitarii irratti ilaaluu dandeechanii qophiin labataan irraa raawwate. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebinaa qopheessanii isin dhiyeesse ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama saatalaayitiin xumura torbanii kadarbu qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.